midab kabiya dahab sidoodi nishaan bay madaa ka bogano jeedaanada woo jamiyana badi ashaqan mudabadan mudabadan idaashade I'm gonna make it.